nagera kure kuko ninge nawe gusa dutuma rufatika tunoza inzira yarwo dukora nk'umuntu ninge nawe ibyerekezo ni ibinde icyanjyeho ni ikime ni wowe wowe gusa wowe mfata unkomeze nunde kure unkunde nunge kure numbwire unyongorere urukundo rwigaragaze nkomeze nkwite mapupete desikokete simaga kukureba kukureba njyewe nza kubera uwo wifuza ntabwo bizangora kubw'urukundo shyira umutima hamwe shyira umutima hamwe sinzarekera buri nshuro umutima wanjye uteranye ko kugukunda rihame iyo nakubona useka n'inseko yanjye iratakara na lelio na lulayo tu es tout ce que je pripe ndagusabye abarukubiza guma pupu niyo nakubonera hagati yacu nta kindi mbona wowe mfata unkomeze nunde kure unkunde nunge kure numbwire unyongorere urukundo rwigaragaze nkomeze nkwite mapupete desikokete simaga kukureba kukureba njyewe nza kubera uwo wifuza ntabwo bizangora kubw'urukundo shyira umutima hamwe shyira umutima hamwe abarukubiza guma I'm not afraid to die.